zibie enjubegenze enzikize kwata mubange liensi boli nsolo yona era nenyonyi byona biwumula byebakotolo aye mukama wange ontunulire kakano nkusaba ompe ekisakyo ebyonono byange binkwasa ensonyi naye olw'ekisakyo tongoba bombi. Okukaba kwange sabyo kuwulire n'okusaba kwange okukirize okomyewo essanyu ery'obulokozi mu bulamu bwange gulumizibwa. Kotulo mochiro chino bamala yekabo bache bakome ate webo nacha ngerango lokose mere mu masoko omulongofu bwene bakotulo mochiro chino bamala yekabo bache bakome ngangolokose mere mu masoko kweyazukira sabira balwate ne bana mwantu oba womutima okukwesiga sabira balwate abali mu ddwaliro newaka oba womutima ogukusuubira sabira abalwadde abalina kansa oba womutima n'ebyamagero sabira abalwadde abalina sirimu n'ebirwadde oba weyamanyi oba sumulule sabira abaganda bange abali mukomera okole ebyamagero obasumulule. Okukaba kwange okuwulira